Morago ga dipegelo tsa bogwenegwene jo bo dirilweng ka dithuso tsa madi a COVID-19 le a diaparo tsa tshireletso di-PPEs mo diporofenseng tse dingwe, DA mo Bokone Bophirima e tla neelana ka dipotso gompieno ko mafapheng otlhe a porofense go tlhomamisa gore go dirisitswe dithuso tse kae go ka lwantshana le COVID-19. Tlhatlhego e ne e le bokae, ditselana tse di dirilweng go hira dikhamphani tse neelanang ka ditshebetso tse le maina a tsona. DA e ne setse e rometse dipotso go mafapha jaaka Health, Arts and Culture le Agriculture go ka supa tiriso ya madi a dithuso tsa COVID, mme lefapha la Agriculture ne setse le arabile. Dimasepala jaaka Ngaka Modiri Molema le JB Max di setse di le mo mpananeng ka tiriso e sa lolamang ya matlole fa ba ne ba tlhageletse fa pele ga Komiti ya Kokoano Peomolao ya Northwest e lebeletseng matlole a setšhaba. Go fitlhelela ditshenyegelo tse di sa lolamang tsa thuso ya matlole a COVID-19 mo dimasepaleng, dipotso di tla romelwa go ba lefapha la matlole le la puso selegae. Go mo dikgatlhegelong tsa baagi go ka itse nnete, mme DA e tla sala morago tonagolo mogoro go netefatsa fa dipotso di tla arabiwa le gore mafapha le dimasepala ba supe ditshenyegelo tsa matlole a setšhaba.